so ningekushona kupenda but when you big spender before ni kule dogo sasa hiyo denda my baby yo sema ngwani ni kutoe sako nilidhani ye ni wako mtakatifu lakini mbona pasta kongetifu unaona ex mi naona dem kitu unatuma text natumaka kitu.
Mob vale anatafuta kitita picha kisafisha maybe anaweza shika mita kwa advice vale nika kuchezea mbuzi kita
bad girl ring the alarm aluta station number one mashishi usiku wota kwan macho ni chingu Jackie Chan mini skirt wana run na yusin smoke wa lang sana ban hard room cash kwa bravo nye ya mechipin puchi la biashara you know what I mean.
Fala, nem